Hey. From A to Z, it's Ren Cash 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 Ella. And the young lady, LY. After Putin, I find you. Yeah. Let's do it. Let me do it. Never cross my way. Whenever I'm in a mission, let me go astray. I believe I got a passion, it's a role. Bila shida nisipunguwa weight, niko sowe bila woga, devil I run away. Niki praise, nita pray, God and show way. Jukless ameni toa, CS afford kupay. Okay, run cash, niki appreciate, nita pay. You see binadamu, achize chase. Wakasemeni mtamu, ananga mengi kama press. Yeah, sifa ni kwako, milele nito kupress. Nipe crown, nipe gown, pastani into na race. Nizane up and down, thanks my fans, see me race. Now I'm meeting every town. Your God and many bless, uptown and downtown. Mkubale shani bless, saku press, suni bless. Mina juo shani bless, thanks God. Jueni mlezi, hivi njo nifanya, hata leo nafanya. Hivi njo nifanya, hata leo nafanya. Nina thank God, hame nito wafa. Nina praise God, mahana nina pa. Nasi kwa chi, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more, misi kwa chi. God, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more, hivi njo nifanya, hata leo nafanya. Hivi njo nafanya, hata leo nafanya. Nina thank God, hame nito wafa. Nina praise God, mahana nina pa. Nasi kwa chi, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more, misi kwa chi. God, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more. Sonda chiki Jacob, sijui ni mbite babu. Akasema kwa chi, halikuwa na sababu. Na chiki leo, ina sababu. Starback speechless to me, si jobless. Wata kuseme minimless, nita fight uni bless. Get more, not less, unless you get less. Wendele nchembele, wendele kuni bless. Yeah. Kini chiki mtahani, mini kwa set wakini fight no revenge. Na reject niko cool na penda peace. Ni mentally fit, ma errors juu kuona staki zao. I give what I don't expect. Kama karona kwa manao, kuzume na devil tulipat. Kila tao niko now, let them do a do my part. Every day a party, kwa goni celebration, thank God. This for you, you nifanya, hata leo nafanya. Hivi njo nafanya, hata leo nafanya. Nina thank God, hame nito wafa. Nina praise God, mahana nina pa. Nasi kwa chi, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more, misi kwa chi. God, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more, hivi njo nifanya, hata leo nafanya. Hivi njo nafanya, hata leo nafanya. Nina thank God, hame nito wafa. Nina praise God, mahana nina pa. Nasi kwa chi, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more, misi kwa chi. God, ni bless more, misi kwa chi. Ni bless more.